Keep coming, keep calling. This I want your daddy 100. Yeah, make it 2, 5, 6.
Guno mwaka, biri kumi na muziki, tukubyo muziki, kuzipate ni kubusiki. Guno mwaka, biri kumi na muziki, anyata manye chiri mositi. Baby, ze wampa chance, I can take charge. Ne wawoli no mundi, ndo waza wetaga mchenji. Bobadi gala sana, bobadi man like you, ninja man kung fu. Bobadi gala sana, lonely man like you, ninja man baito. Yo better than them to jungle, siku walana, wada walala waku walana. Jungle bamboo, siku walana, awaku walana mba walana.
Jungle come through, siku walana, yeah. Abalala waku walana. Jungle come through, siku walana, yeah. Awaku walana mba walana. My dear, don't worry, just make me call you. Yeah. Ain't you don't just a lovely. And say no, yeah, you got it, yeah. Love no more time, I'm by water. You baby girl, my baby girl. Real thing about your body, my baby girl. Call me again, call my name again. Jekyll Akuba Wally, my baby girl. Tapa kurende na tapa puzake. She want the loving, but they cut it all, I guarantee. And you did a movie in my life, too dangerous.
You're better than them to jungle. Siku walana, wada walala waku walana. Jungle bamboo, siku walana, awaku walana mba walana.
Jungle come through, siku walana, yeah. Abalala waku walana. Jungle come through, siku walana, yeah. Awaku walana mba walana.
Siku walana, maipata na tough combo. We watula wabaku wagana. Jungle wano, tomba walana. Awa wantonda, muvya mkwano twale magana. Siku walana, tana tough combo, we watula wabako wagana. Jangu wano, tomba walana.
Well, talent sir, tapa kurende na tapa puzane. She want the loving body, katira ya garanti. Anjiri na mubiri malaika, too dangerous.
Guno mwaka, biri kumi na muziki, tukubyo muziki, kuzipate ni kubusiki. Guno mwaka, biri kumi na muziki, anyata manye chiri mositi. Baby, ze wampa chance, I can take charge. Never worry no moonding. The walls are wet, I got change. Bobadi gala sana, bobadi man like you, ninja man kung fu. Bobadi gala sana, lonely man like you, ninja man baito. You're better than them to jungle. Siku walana, wada walala waku walana. Jungle bamboo, siku walana, awaku walana mba walana.
Jungle come through, siku walana, yeah. Abalala baku walana. Jungle come through, siku walana, abaku walana mba walana. If them go in my love, and I go give up my baby, and I will give you more. Nobody could have stopped it.